mubude wechiro wasuko kunyuma zoku siwa ne stress siwa ne hangover.
Where you at?
The right man.
The party's on, everybody's on the move. Where you at?
Leno kusula mungato, kusula mungato, shuki mti maje na fanya mto, tuja kusula mungato.
Level.
Uno mude wechiro wasuko kuma, zoku siwa ni stress, siwa ni anguwa. Zilezo mitingi zencha wachili zesuwa, zoku siwa ni stress, siwa ni anguwa.
Chinte cha kuteta, kuteta. Audigize wa tuseta, tuseta. Petu li mgato, tadamo sura mgato. Uchakalu vakuchi, patita kuru vakuchi.
Kangu mwe kungalike, nebigele pie wanike. Nange kumbuza simanyi, ania kola nguli. But for now let me take this shot. Take your column and son. Baby don't touch my tail. Nayani ya cola cocktail. One more DJ please play my song. We wanna party all night long.
Suko kuma Suko siwa ya stress siwa ni angu. Zerezo meeting is in chawa chinze suwa. Suko siwa ya stress siwa ni angu.
Baby girl go down low. I see your Uber's taking long. Oyenzo gunga not at that. You know my crib is not too far. Transport omwe kwasa. Biachi ya yesi bia kuwasa. Okali ada kadada. Transport omwe kwasa.
Where you at? I can see. The party's on, everybody's on the roof. Everyone is here, how about you? Erindu yo kwe waka.
Uno mude wechiro wasuko kunyuma zoku siwa ne stress siwa ne hangover.